99 everything. Last Kings.
Tuchi.
Oh yeah, moko moko yes au vipi? Tujachie kato na kesa au vipi? Pakizidi unyama tunapoa au vipi? Pakiboa tunachimba fresh au vipi? Kizingua na zingua au vipi? Fresh tu kavu yes au vipi? Wachumba kishoboka hatuvungi au vipi? Macho yote yapo on us kwani vipi? Vipi tag blako la kidwanza au vipi? Hivyo najificha najibrand au vipi? Meza zichafuke times 2 au vipi? Najikoni paka tuongee au vipi?
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata,
na vikao ufanyika baa au vipi? Vinginevyo tutakuwa busy kwa mvipi? Unenjoy zaidi ukilipia au vipi? Pesa haikai kitulia au vipi? Party don't stop tunahama au vipi? Sukendesha kama imeibiwa au vipi? Tochi zote zimesha lipiwa kwa mvipi? Ya tundo na to protect au vipi? Living our life to the best au vipi? Kitakacho turudisha downs juu kipi? Psycho itabaki kuwa tight au vipi? Kutokujuana ni silaha au vipi? So you know what's next.
Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy. Kaokote, kipata, enjoy.
Tunchi Master. DJ, keep it on repeat. Alvin.